Nebulizer.
What's Medi Molin? Step kwa step mama tingali, anatembea kama kangaru. Ilo shepu kwa sketi ni atari, amebiduka ni upo juu. Girl yupo fit, she the kind of the chick I've been dreaming my life. I feel so blessed, kama kizingua tani changanya changanya. Na sina kitu najifanya sina bari, na mwita na kuja na jidrop kwenye gari. Girl, I guess I'm blessed, ukini gusa miuna ni changanya changanya. Ah, Solomoni, Mama Solomoni. Ah, Solomoni,
nangeli watu inawaka mama.
Mama Solomoni,
ukizidisha utanipa ukicha.
Ah, oh mama,
Mama Solomoni, yeah.
Ah, oh mama,
Mama Solomoni,
ushike koni kabe kabisa. Umeni weki acha ukuchana, isijiwezi na nesa nesa. Sana, nifuti nijimwage kabisa, nionesho rivo fundishwaga, nisijiwezi na nesa nesa.
Ah, oh mama,
baby don't worry, sitokimbia nikisha gusa gusa. You go be my melody, nitakuimba kila kukicha kicha.
Ah, Solomoni, Mama Solomoni.
Nangeli moto minawaka mama,
Mama Solomoni,
ukizidisha utanipa ukicha.
Ah, oh mama,
Mama Solomoni, yeah.
Ah, oh mama,
Mama Solomoni, hey. Mama Solomoni, hey.
Wanataka kutuletea virus.
Ah, hold on to me.
Hakuna much notu na wabypass. Hatuwapi nafasi, hatutaki ukakasi. Na tuki ukata ukata basi, haina dasi. Mwenyezi atafungua duasi, duasi, duasi.
Umenivuruga mganga wako nani? No kompe umeniweza yani. Sitowe nje siri zetu za ndani. Umeniwasha moto wazime nani, yeah.
Ah, Solomoni,
mama, 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 hey.
Mama Solomoni,
Mama Solomoni,
ah, Solomoni,
nangeli moto minawaka mama.
Mama Solomoni,
ukizidisha utanipa ukicha.
Ah, oh mama,
Mama Solomoni, yeah.